na vichuchu na kashepuka kuchora. Nyuma mzigo kamefunga shadondora. Kana mapigo rita ola Cinderella. Katanifanya nitazimwaga na hela. Katanifanya nitakuwa zuzu. Hata sijui nimepigwa juju. Yani kabisa kanifanya bubu. Nojanja wangu kwake nimetubu. Body lako amazing blonde skin color. Watu nafanyo nafanyo nakera. Uvae jeans uvae skinny auvae dera. Watu nafanyo nafanyo nakera. Kuzunguke uwani nyonga kata slow. Tushuke kuka chini baby go down low. Tufunje kitanda tuchane mito. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya kama unaifuata fuata. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya kama unaifuata fuata. Jimwa.
Yai papi, mtoto wa watu ananikunywa bila chesa. Kana kaka snack hivi vile kameweza. Luku safi safi handsome na mabiz na mapesa. Gentleman pekee ndiyo mina die. Kama ni bad boy mshow, yes you're my type. When you show vile una feel, sipendi mahype. Pusha luga si unajua, already I like your vibe. And I like your style, napenda hiyo cologne. Niko na space ya mtu moja ingia kwa raw. Shika tenje weka namba kwenye phone. Later tuputane tuende chuo, me and you alone. Tusakate, nikupakate. Nikupe macho walafu unipe mate. Na feel note, na vile uko taste. Leo niko na wangu so kila mtu na wake.
Kuzunguke uwani nyonga kata slow. Tushuke paka chini baby go down low. Tufunje kitanda tuchane mito. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya jimwa na ifuata fuata. Jimwa, 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 jimwa. Ayafanya jimwa na ifuata fuata.